Abari pụọ n'ụzọ ka a kpọọ onye ọzọ. Ọ bụla abari na-esi ọnwụ pụọ n'ụzọ ka a kpọọ onye ọzọ.
Ife anyị na-eme bụ ife mmụọ. Onye anyị na-achụlụ aja bụ onye mmụọ. Anyị si kwado kịta dị iche na ka anyị si kwado na mbụ. The lion na-eme ife mmụọ, ọgba ndị nkịtị gharị, maka na onye ga-aghọta ife mmụọ bụ onye nọ na mmụọ. Onye ngwụlọ na-aga ije, akụ na-eche mba, odokwa n'ije chọrọ. Onye anyị na-ekpelu, onye anyị na-ekpere bụ onye mmụọ. Ọgba ndị ofe ka ịgharị, fasino na-abịa mmadụ ya oche. Ọ bịa si onye ọya oche, nye bụ onye ọya enwela onwe ya. Ọ bụ ife mmụọ. O mesie smackdown, onye ọya enwela onwe ya. Ife a bụ ife mmụọ. Umeodu na-eche ka o si kwado kịta dị iche na ka o si kwado na mbụ. Na wisdom of Odumeje, nke na-agba ndị mmadụ yali. Odumeje tụọ ilu, ndị ofe na-etinye isi n'ọfịa. Ndị Boskimba Hosa, language of Odumeje. Okwu a bụ ife mmụọ, ife anyị na-eme bụ ife mmụọ. Proverb of Odumeje, an arrow can a free station, although were very risky. Proverb of Odumeje, an asakolo na sambisa, ifenka negosi, onye nọ na ya dị egwu egwu. Odumeje.
If I never be fair more,
who am I gonna
if I never be fair more,
then so be fem more.
If I never be fem more.
On na when you lay.
If I never be fem more.
Abai,
abai, chaluzo.
Can we get with bandioso?
Abai, chaluzo.
Obulo inesio mu.
Abai, chaluzo.
Obulo inesio mu. Bandioso, Fachanuzo, when it's your cut up as you do me abaye
abaye januzo
can we get we band your song
abaye januzo
it's a person I carry sigo
abaye januzo
obula baye na kwasira bayale
abaye januzo
if I never malaya man
abaye januzo
if I never be fem
abaye januzo Oh,